At a church vine chigate vyo media zara chi Uganda Gaming and Betting Alliance bawa kanyizo msolo ogwebi tundu wa makumia satu pulishkumi kukampuni zawe gweba gamba anti guno gwa kuongera kampuni zino okolera gwa kuongera kampuni zino kole emirimu mu ngeri etali nambulukufu. Saba wandi swachivina chino David Masembe agamba anti omusolo kapapula sigwa bwenkanya era baagala gavumenti egujewo egukendeze.